kunzima nokudingikale kwilwinzima kuthankale phansi ngiphela amandla usizo angilwazi ngiphendule ngisise baba.
Injabulo igcwalunge lufudumale.